Uyazokuthanda umuntu uvele ubone ngaye, uvele ubone straight, uvele ubone umshado ngishuma kwingane. Impilo yakho yonke iphelele wena umunaye, kanti yena ufuna ukuhamba, ufuna ukubona abanye. Mina ngisazi ngithina, ngisazi ngithini, akuphile ngaphandle kwakho, nawe uyazi isithandwa sami. Ngokuthi yena wasangithanda ucela ngimyeke. Uhambile uma baby, uhambile uma baby, uhambe nama place, uhambe nama place. Umuntu wahamba dala isithandwa sami, noma ungahamba uzonikhumbula. Ulove wami uhambe namaplezi, uhambe namaplezi wahamba. Ihambile intombi kamjida, ayu lova. Usho in front of phambi kwabantu what it's over. Mnanginatwawe, mnanginalutho mina, mani ngithathela yena, nithi ngenze njani. Mani ngithathela yena, nithi ngithande bani. Anything.